Whipple Records. Mixed by Harris Music.
I'm Lisa, you know. What is entertainment? Unabera. Alice, well, unabera. Makayo ya mikila staff yodi siya po munabwela. Inuyo munabwela. Ma DJ upondeleza ma musician ni munabwela. Makayo ukuswa mitima ya ma baby munabwela. Ma baby umangufuna dola na nusu munabwela. Anyama da oyenda ni ma sugar mami. Atika na oyenda ni ma breadtam. Inuyo munabwela. Zinene li wonyenga, zima iambano Oma ali atakati Inuyo munabwela Inuyo munabwela Munabwela
Inuyo
Munabwela
Inuyo
Feo inabwela Maris muma imba po, inuyo munabwela Adao ama vala po, inuyo munabwela Anti munabwela po, kuma matama mulibe Inuyo munabwela Magae okuta kujeza, inuyo munabwela HD uja anakosa nae anabwela 1K uja anakosa anabwela Black cover uja anakosa anabwela Mayo munabwela Gangsta nanu so munabwera Mass raking nanu so munabwera Mass raking nanu so munabwera Anyama da oyenda ni mashuka mami Atika na oyenda ni mabretam Inuyo munabwera Azinene li wonyenga Azima iambano Oma ali atakati Inuyo munabwera Inuyo munabwera Munabwera
Inuyo
Munabwera
Hard is on the board.